Ekibiina kitaba kampuni eziri mulimu gwa Zara echa Gaming and Operators Association na bakulembeddwa mu ssentebe waabwe Bobo Kabonero bawakanyiza ekya gavumenti okuteeka omusolo gwa 15% kuli 10% ku nsimbi omuntu za wangula okuva mu Zara kyebagambye nti kyakusuula bizinensi zaabwe
15% baagezaako okugikolekitinga kyekizibu kyokka eyo 15% kyebagamba already tupayinga 30% on the total kati wajiteka kumuzanyaja mu kasino egulo tomanye oba yaluzi nze oba yawinize kati noyagala kumuteka kubwa wafuluma ntomuteka ko 15% kintu kizibu nyo abantu bajja tujagalawo emirimu gy'abantu